Chief Dr. Sir, Emma Bishop Okonkwo, Okpuru Isi Ruru Ohanichi, Eze Odenigbo, Eze Nnanyerudo, Ochina Nwata, Chairman Managing Director, Ekuru Group of Companies, Lagos, Onyoma Ayekele, Ihedogo Mmadu Kwachigo Mma, Ayekele Chief, Oke Okere Eke, Agbawo Dikis Nandi Izogu, Ekwe Dasi Ike Na Choko Na Eze, Onyoma Obodo Nri Ya, Agara Yeji Eje Mba, Ihedogo Mmadu Kwachigo Mma, Oruwene Na Omume Omume. Oh. Mahi Kana Sirena.